maraso yawe aranunganya nakwizeye mbona kuri muganga sanze naribeshe
wabungu ya kanwa kawe uvuga ijambo urifite ubukana bihahamura watware umwijima Mbuza imfugo nziza yawe Mundi